Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan, sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Ona na fina whaamana tui nā ili aso whaavao mā lō o le ngā luenga whaamatala po le whaalili upu, le United Nations International Translation Day. Iau se tali e nei, olo o ngā lului ai nisi ina ngā luenga le nei, i whaamasinonga, whale mai, le tele, o mata ngā luenga le maloma company, ini ngā ngana, elata ile se lau, e au fi ai malatato ngā ngana Samoa. E iei teimi e mana omi ai se tangata e fisohoswani, ile whaale liwina o le ingilisi, i se isi ngā ngana, ma inisi o teimi, ele e se isi e mawhai o na whai ana ngā luenga whaamatala upu, o na whaao ngā ai lea. O se tangata o le ainga, o se tasi o le whanau, e maala malama i le ngangana Peretania. E tele whawhita auli e tūla i mai ai, i le tūlanga le nā. Ai meise, i teimi, olo o lamatia ai le olo se tangata, i se mata upu i se ngāsenga se mātuia. E o le tūlanga le na iei le tamaitai o Kāpik, i na ua tili lona tina i le whalemai, ona o le leai se whamatala upu i le ngangana Cantonese, na pa uwai i a Kāpik le whaaliliwina o le Ingilisi, a le fōmai i lona tina i le ngangana Cantonese.
It became really hard, especially in the critical moments. It was very overwhelming and heartbreaking to try and be her daughter in those moments and trying to be there for her. I think the most heartbreaking part was when the doctors told me that my mum was dying and they looked at me to translate it to her and I really couldn't get myself to say those words to her. The words just got stuck in my throat, so I didn't tell her that. And to this day, I wish she could have been told directly by someone so that she knew. I really believe no family should ever have to be put in that position.
Le tamaita i o Kāpik, na whaalia e Jing Yun Jo o le mata upu o le linguistics i le University of Macquarie i Sydney, o tūlanga ia e le tāra whengai, sa le te tau ona tupu mai le whaamatala upu o se tamaititi i se mata upu a lona matua.
It's not there, not to ask family members of who are bilingual to do interpreting. I mean, ethically, it's not there and it's not right. Because in Australia, for healthcare, we have healthcare interpreter services.
Na sa au noa fōi, Dr. Jo, e owa i le lua se fulu wafe tangata olo ngā lulu e wha amatala ma wha aliri upu i au se tali nei.
Not many people know the differences between translation and interpreting. The biggest difference is that translation is written, whereas interpreting is spoken. In Australia, translators and interpreters, they are literally invisible. You know, in other countries, such as in Korea and China, they often appear in media because they interpret for high-ranking officials and they follow, you know, the president on state visits. So they are like a celebrity. In Australia, how many translators and interpreters do we see in media?
Jin Yung Cho, o le linguistics, i le University of Macquarie. O le tamaitai o Selina Fan, walata i le lua se fulu tausanga o ngalue o se whaamatala ma whaalili upu i le ngangana Vietnamese. Na i e tāua tele le mana malama o tangata i le winga upu, ma fuai upu i le Ingilisi, a toa i maleisi ngangana o loo whaalili i ai. Na sa anō Associate Professor Rosemary Weiber o le Australian National University o ia fōi o se fōmai GP mō le Companion House o se auaunanga soi fōmā loloina mō tangata sūlu fa'i le ACT. Na ia sa anō e mawhai fōi o na maua tangata fiso aswani mai
Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to people who speak a language other than English. There's simply no substitute for people being able to hear medical information in their own language and, more importantly, to be able to tell their story in their own language. And even though there's not a translator in the room with us, it's a service provided through phone, I can see the relief and the happiness that people take in being able to tell their story and know that they're being understood.
Associate Professor Rosemary Weiber. E pe ona sa anua Dr. Cho o Macquarie University, e te le isi upu e whaamatala i ngase ngase i le ngangana ingilisi, e le mawhai ona whaamatala ina i isi ngangana. Ona e lewa ai iai nisi o atunu upo o tū mangangana o le atulanga o se ngase ngase. E pei o le ngase ngase lea o le depression i le ngangana Peretania.
There are many concepts that cannot be translated in to the other language. And taking depression as an example, in many countries in Africa, the concept of depression doesn't exist. And people there, they see somebody who's depressed as lazy, or that person sleeps too much. If the interpreter is not familiar, you know, with the kind of culture, then how would that be interpreted?
O se alu i tau i le ngā luenga whaamatala ma whaaliliu upu i le talutalu fōu le nei o le poto ngāosi le artificial intelligence. I le masino aperilo le tausanga nei, na tatala i le Duolingo o se language learning app e whaonga ai nai le generative artificial intelligence. O le fesili. Pe ma whaia le app le nei o na whaaliliu ma whaamatala se tatala noanga i le vā o se lo ia po o se fōmai Mase tangata Samoa. E mawhaia le app le nei, o na whaaliliu ni pepa o whaamatalanga mai so se company po se mata ngā luenga mai le ingilisi i le ngangana Samoa. Na saanoa Selina Fan o se whaaliliu ma whaamatala upu i le ngangana Vietnamese, e le aise whaafita uli tele, i le ngā lulue vaavaalua o le tangata whaamatala pe whaaliliu upu ma le AI.
Look, I don't see it as a risk. AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. In fact, they've been here for ages. We need to work with it and adapt so that it works for us and not against us.
Ole reportina fa mapopoina Yasmina Alwaki, more SBS News.
Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.